Omusumba w'essaza lya Ekereziya Katolika ly'e Masaka, Reverend Severus Jjumba, alagidde abavunaanyizibwa ku byenjigiriza mu ssaza lino bakole kyonna ekisoboka okusitula ebitone by'abayizi mu masomero, naddala mu kukuba n'okubaka mu kusamba n'okubaka omupiira. Derrick Juko, Kaumbeumbe.
Ekiragiro kino Omusumba Jjumba akiyisiza mu bubaka bw'atisse omusigirewe Monsignor Dr. Dominic Ssengooba mu kuggalawo ekikopo ky'amasomero g'Ekereziya mu ssaza ga Primary omulundi ogusookedde ddala eza Masaka Diocesan Sports Gala ezibadde ku Sports Arena ekitovu mu kibuga Masaka. Atwala ebyenjigiriza mu ssaza lino Reverend Father Michael Kamulegeya aliko okulabula kwakoze eri abakulira amasomero abazanyisa abacuba mu mpaka ez'okubaka Somero ya St. Joseph Primary School Matete okuva mu district ya Sembabule disitukidde mu kikopo ky'omulundi guno oluvannyuma lw'okuba essomero ya St. Mary's Kakuto Central obugoba 12-15 mu mpaka ez'okusamba omupiira essomero ya St. Joseph Lwannunda Primary School okuva mu district ya Masaka lyeriwangudde oluvannyuma lw'okumega essomero ya Blessed Sacrament Primary School Kimanya mu kibuga Masaka goole 1-0 n'eritwala ekikopo wamu n'ebirabo ebirala. Ku lwa 89 2CBS Manduso Radio y'abavubuka ab'omulembe omutebi, nze Derrick Juko, eno mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka Masaka.